waxaa maalintii labaad maanta ka dhacay magaalada Baraawe doorashada qaar ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Muxtar Maxamed Cabdisha ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baraawe.
Ilaa lix kursi ayaa maanta lagu doortay magaalada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kursiga ugu horeeya ee lagu tartamayay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa hob 250, waxaana ku tartamayay Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi iyo Cabdulla Maxamed Shariif. waxaa ku guuleystay kursigaasi oo helay 80 cod Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi, halka musharaxii la tartamayay Cabdulla Maxamed Shariif uu helay 17 cod. gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Nuruddin Ibraahim ayaa ku dhawaaqaya natiijada.
tirada guud ee ergada codadkooda dhiibatay waa 97, wadarta codadka halaabay waa eber, cod halaabay ma jirin. mudane Cabdulla Maxamed Shariif wuxuu helay codad dhan 17 cod, halka mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi uu helay 80 cod. sidaas awgeed waxaan si rasmi ah u xaqiijinaynaa una sheegaynaa in mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi uu ku guuleystay kursi nambar xildhibaan golaha shacabka 250.
kursiga labaad ee lagu tartamay wuxuu ahaa hob 106, waxaana ku guuleystay Maxamed Yuusuf Xasan Waliid oo helay 73 cod, halka musharaxii la tartamayay Cali Abuukar uu helay 12 cod. kursiga saddexaad wuxuu ahaa kursiga sumadiisu ay tahay hob 173, waxaana ku guuleystay Cabdifataax Cabdulaahi Aaraaye oo helay 73 cod, halka musharaxii la tartamayay Cabduwahaab Cali Axmed uu helay 16 cod. xildhibaanada kale ee maanta lagu doortay magaalada Baraawe waxa ay kala yihiin Awees Xasan Macalin oo helay 76 cod, Jawaahir Cadaawe Cabdi oo heshay 76 cod, iyo Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Dhuure oo helay 85 cod. Maxamed Barre oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga xallinta khilaafaadka ayaa sharaxay ujeeddada Baraawe ay u yimaadeen.
marka guddiga waxay meeshaan u yimaadeen waa ka qaybgalka doorashada, sidoo kale ka garnaqidda ay ka garnaqayaan in cabashooyinka ka imaan karta ama ka soo laaban karta doorashadaasi ka socota dowlad goboleedka. marka waxaan caddaynayaa anagoo ku hadlaya afka guddigoo idil in maanta uu furan yahay xafiiska guddiga xallinta khilaafaadka ee ka furan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, khaasatan magaalada Baraawe ee caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, ayagoo xubnaha guddigan ay u taagan yihiin ka garnaqidda in cabashooyinka ka imaan karta doorashooyinkaasi ka dhacaya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay noogu dhammaan doonto doorashadani si nabada.
doorashada maanta magaalada Baraawe ayaa kusoo gabagabooday jawi degan. saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in la shaaciyo liiska 13 xildhibaan kale oo laga soo dooranayo magaalada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Cabdisha, VOA, Baraawe.